Yeah, new Buddha ting.
Hello.
Yes.
Kiukweli sitaki nicheze mbali na wewe. Ana anajua wapo ndo na kufata wewe. Wote wanaokufata usiwape ufunguo. Nini baki wako ndani ya moyo.
Jani kubebe mkono, mkono.
Jani kubebe
mkono,
Jani kubebe
mkono,
Jani kubebe
mkono,
Jani kubebe
mkono.
Johnny kubebe, Johnny kubebe, Johnny kubebe,
Dutch,
Johnny kubebe.
Ano sugar mami, unanitaradi, yeah. Kamti maja kubebe. Kinipa wewe nipe daima. Sinipa zire promsi, promsi, promsi. Faki zire promsi, promsi, promsi. My baby girl promsi, promsi, promsi. Kizire promsi, 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 mimi sipendi. Pende ni kupende, tupenda nane, nane, mina weka mama pata. Oh baby, kangombe na pembe, mlevi na pombe. Juma ni kifo cha mende, nisamishe kwa bonde. Wako tu baby, wala usikonde. Baby, oh baby, sweetie, sweetie. Mina pendo livo, yani uko fiti, fiti. Njoo ni kupe lifti. Twende bari penzi, letuliwe fiti, fiti. Kali fiti, baby,
Oh baby, mkwana, mkwana,
Johnny kubebe.
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 Mkwana,
Johnny kubebe. Johnny kubebe.
Dutch,
Johnny kubebe.
Ukini pena takupenda baby. Tarinde shima yako wanite wewe. Mana najua wapo wigo na nipiga nyundo kwako. Mara sikufai, mara gari sisimamishi. Wengi walagai, tebu sije wapa nafasi. Ishi kimachari, basi yala usiruhusu. Ma only one.
Baby, baby, mida yetu watu zima. Kulala peku peku ta bila kuzima. Kile makasi mama, mziki laga apa, akunda kuzima. Aya mepo,
Johnny kubebe.
Mkwana,
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 Johnny kubebe.
Ayo,
Johnny kubebe.
Dutch,
Johnny kubebe. Ladies and gentlemen, okay, classic music. Yo, New Buddha Tingler. Climax music. Yo, Tanzania. New Buddha Tingler.
Ooh, yeah, yeah.
New Buddha Tingler, okay, classic.